Gadu. Y'all already know, young daddy on this one. I got my boy Paul Mecca.
Paul Mecca on the beat.
About it. Dream City. Nishakwenda dawa zote, sijui nini shida. Nikacha paka pombe, sijui nini shida. Kichwa kinagonga, sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kichwa kimejaa mavira. Sasa yananipa hedi, mpaka napata hedi. Nateseka kwa hedi. Lipo fungu wa basa, nkawa busy na business. Usiku ni na kesho, mchana ni mishe mishe. Neza tumia collab of what and sisikilize. So kama makusudi la ni kweli niko busy. Napanga kwenda studio, naishia kwenye case. Mteja wangu amegombana na mwanajeshi. Jinsi utavyoniona usiku, so utavyoniona kesho. Nadhani moja kitu inanifanya niwe special. Kiona stress na tunga verse kama makes for my headache. Uliza who's the best, tangia we upo grade A. Kwenu mi study, kwangu very pain. Na chama umivu juu ya biti, najua mtabain. Kweli ni hatari, kicho kina umamain. Wapi dakitari? Nisha kunywa dawa zote, sijui nini shida. Nikacha paka pombe, sijui nini shida. Kicho kina gonga, sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kicho kimejaa mavina. Sasa yananipa hedi, mpaka napata hedi. Nateseka kwa hedi. Basi kuna jengo la tamani, niache mziki kabisa. Hawajali jinsi gani naweza kufa kwa kichwa. Siache mziki hata kama ujalipa. Nafanya mziki maana dawa ya kichwa. Siache mziki, si dawa ya kichwa ni biti. Nipe biti, nichane uanze kwa shabiki. Na blue tiki, sababu ya hiki. Vipi niko cheki jiti, njo nkupe miti. It's all about money, yeah, it's all about money. It's not about honey, mwache mke wako nyumbani. Njo kitani uone tunavyoteseka. Na umo kichwa afu dawa na yoko. Nishakunywa dawa zote, sijui nini shida. Nikacha paka pombe, sijui nini shida. Kichwa kinagonga, sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kichwa kimejaa mavina. Sasa yananipa hedi, mpaka napata hedi. Nateseka kwa hedi. Paul Mecca nipe biti pone hedi.
Take five now. 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 Take five now.